Niwe chase, uwe peace, au vip, sambo naona jimix. Nipeleke police, au niroge niwe chase, uwe peace, au vip.
Take a sack of my J. Take a sack of my J.